bonke abantu le ndaba emnandi kangaka amadoda.
Maracasi is the gossip.